Ivangeli ngoka Matthew, isahluko sokuqala. Incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana kaAbrahama. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo. UJuda wazala oFaresi noZara, kuTamari. UFaresi wazala u-Esiromu, u-Esiromu wazala u-Aramu. U-Aramu wazala u-Amanidaba, u-Amanidaba wazala u-Nasoni, u-Nasoni wazala u-Salimoni. U-Salimoni wazala u-Bowasi kuRakhabi, u-Bowasi wazala u-Obede kuRuti. U-Ruti, u-Obede wazala u-Jesayi. UJesayi wazala uDavide inkosi. UDavide wazala uSolomoni kumka Uriya. USolomoni wazala uRobowami. uRobowami wazala uAbhiya. uAbhiya wazala uAsafa. uAsafa wazala uJosafati. uJosafati wazala uJoramu. uJoramu wazala uOziya. uOziya wazala uJothamu. uJothamu wazala u-Akazi, u-Akazi wazala uHezekiya. uHezekiya wazala uManase, uManase wazala u-Amoni, u-Amoni wazala uJosiya. uJosiya wazala uJekoniya nabafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa eBhabhiloni. Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni, uJekoniya wazala uSalathiyeli. uSalathiyeli wazala uZorobabeli. uZorobabeli wazala u-Abhiyudi. u-Abhiyudi wazala u-Eliyakimi. u-Eliyakimi wazala u-Azori. u-Azori wazala uSadoki. uSadoki wazala u-Akimi. u-Akimi wazala u-Eliyudi. u-Eliyudi wazala u-Eliyazare. u-Eliyazari wazala uMathani. uMathani wazala uJakobe. uJakobe wazala uJosefa, indoda kaMariya, azalwa nguye uJesu othiwa uKristu. Zinjalo-ke izizukulwane zonke ezisukela ku-Abrahama ziye kuDavide, zizizukulwane eziyishumi nane, nezisukela kuDavide ziye kuthunjeni eBhabhiloni. Zizizukulwane eziyishumi nane, nezisukele kuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu, zizizukulwane eziyishumi nane. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMariya esemiselwe uJosefa, bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho, bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, "Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele. Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye okusindisa abantu bakhe ezonweni zabo." Lokhu konke kwenzeka kuba kugcwaliseka kwakhulunywa yinkosi ngomprofethi ukuthi, "Bheka intombi yakukhulelwa, izale indodana, bakayiqamba igama lokuthi u-Imanueli, okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi." UJosefa esevukile ebuthongweni, wenza njengalokho imiyalile ngelosi yenkosi, wamthatha umkakhe. Akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana, wayiqamba igama lokuthi uJesu.